Basistuka Lombali sogeni Lo looks of simomia pucha Weka mauna tambo video picha Nimerudisha, nimerudisha Nimerudisha kustaki nimeleta Nimerudisha, nimerudisha Nimerudisha misitaki nimeleta Nilifulaia zawadi Kumbe mkoko wa kishinzi Minkachekelea zawadi Kumbe mkoko wa kishinzi Nige utaka mkoko milingi kupa kikoga Ama kaushada mweke chupi mkononi Hai bibi tenge madela milingi kupa kwa mua Aunge jilipu wa mazima ngengi ya benki Mina chama langu wazungu Situ natunza na kizungu Nikikupa wechukua Ukikosa na potezea kilo safi Kilo safi mama Kilo safi Kilo safi baba Kilo safi Kilo safi kaka Kilo safi Kilo safi dada Ujikumbuke, ujikumbuke mshamba Asiku kuomba, wala siku kutuma Ila mawa yako na kupa Uli ufunga mta kwa pambe ulitikisa Ulivofundi kucheza masha uzulifunika Na ulivopendeza, ulivimba kubakesha Awa vipi tena, watangazi adini Eti, eti shoga vipi, umenikopesha nini Vipi tena, wantangazi ya deni Eti, eti, shoga vipi, umenikopesha lini Ninge utaka mkoko, milinge kopa kikoba Ama kausha damu weke, chupi mkononi Hai bibi tenge madela, milinge kopa kwa mua Aunge jilipu wa maziwa, ngengi ya benki Mina chama langu wa zungu Situ natunza na kizungu Nikikupa wechukua Ukikosa na potezea kilo safi Kilo safi mama Kilo safi Kilo safi baba Kilo safi Kilo safi kaka Kilo safi Kilo safi dada Ashuka chini ndonyesha na bula la chula Twende mpaka chini ndonyesha na raje chula Ashuka chini ndonyesha na bula la chula Shuka mpaka chini nionyesha na bola la chula Jivute kama mjeda, sota kama mjeda Jivute kama mjeda, sota kama mjeda Usitetemeke kwa ovu, tetemesha kwa pola Uyo mchawi kalaba, squeeze ya nacheza chula Usitetemeke kwa ovu, tetemesha kwa pola Uyo mchawi kalaba, squeeze ya nacheza chula Changa muka kikaragos, kikaragos, kikaragos Luka luka kikaragos, kikaragos, kikaragos Gummo jembe, nipinde mugongo Shingo tata manyuma dada mgummo jembe Nipinde mugongo, shingo tata manyuma awe Wewe meneja likanga wewe Ile njia ndo na pita ibe Wapida pendo Kibadam, kibadam